them to a die.
What? Just
Joka Blan.
Mo, Aisha boy, Maki Sube.
Yo, Baba Kitu, Rakia.
Bani Music.
Nasema, nilikwambia, mimi nilikwambia. Nilikwambia ya kwamba nakuzimia wewe. Nilikwambia labda kunisikia, ulinigeukia na kisha kaniangalia, nikakuchekea nikaona unacheka pia, ndipo nikajua na wewe umenizimia. Lengo langu mimi nije nikuchukue, nikupeleke kwa baba mama mujue, wajue ndo mama. Hello kiboko yangu mimi, hello kiboko yangu, mana niliona unavyochezesha
Nasema
nilikwambia, mimi nilikwambia. Nilikwambia ya kwamba nakuzimia wewe.
Kama joti
Stua
Wimto Tela. Una kisusa
Gandisa
Umo Toto tundu kama vipi tunchape Nasima tunchape Wea mtojo tunchape Emachejo tunchape
Wimto Peace
Jefadi
Lamsolini.